you are now listening to Troublesound Music.
Exclusive to Zayda Hype Man.
On it.
Well, if a crew music.
Okay.
Life ya pase ini kulimba u.
Gotcha.
Nkala gai ni kulimba u. Vina salako ni kuimba u. So apa guys ini funolonga u. Nifuna ni chinje kuhasu. Nifuna ni fake pumasu. Nifuna bonze bonisu. Lava kakale kote ya mini azani.
So ma downa.
Nifuna bonze bonisu. Lava kamusele. Wamini ya mashowi. Constant love. Jume jilile. Jume jilile. Takali jabu soba na sunu jale mae. Wakali vanji besu.
So ma downa.
Life muntu wanga is the game of chance. Lelo na believer ha, tulea tule kula. Thanks 187 for teacher ko remindi. Nifunika kupanga contenti. Nipange ko vintu visa nkala pasiko. Swapa lomba neo mfuna chenfa kepo maso. Sisi ndine muntu na ine pano pasiko. Nizajua vintu veni kwa nisa kujua. Nani kusunga panja na ine nisa sungako. Fonse pao kuba nisa vifa kakumbuyo. Nifuna nitae focus pa life. Life yanga neo ha, life yanga neo.
Life ipaze ni yolimba kunkala kai ni kulimba. Baby na sala ni kuimba
2020 for bede. Tracks in mind up on the beat.
Apa guys ine ni longa. Nifuna ni chinje ko aso. Nifuna ni fake pomaso.
Niko ndwa ni chape.
Apa guys ine ni longa. Nifuna ni chinje ko aso. Nifuna ni fake pomaso.
Quench, please I got you on this one.
Jume jile.
Text Timbengo ma.
Jume jile.
Timbengo ma.
I'm living my dim like Regina Zauke. I'm pushing like a trolley for my day to be holy. Apa manje vintu vina yambo chinja. Iva ntubanja wabayanda boguimba. Baluba kutia kuyandika kuyuma. Bama 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 bama. Nyamune mabege twende. Life ipaze ni olimba. Gomena mwanangu gomena. Gomena uive tuansi. Gomena mwanangu gomena. Gomena uive tuansi. Bumi kuwaya waya. Bumi kuwaya waya. Gomena mwanangu gomena. Gomena uive tuansi. Bumi kuwaya waya. Bumi kuwaya waya. Gomena mwanangu gomena. Gomena uive tuansi.
Kasola oble. Nabachona pastiangwa.
Si.
Nabamuvila.
Spills.
Okay. Hey sumu nenu. That's Dola. Lance. Ha. Choma down now.
Exclusive to Zayda Hype Man.
Bola katawa.
Trades on.
Kilili no mashawa.